sala nginendaba nawe anginandaba nomakhelwane anginandaba nempintshi zakho anginandaba nomama sala nginendaba nawe